Matthew asempa tidu.
No friend is here for the meal on the No ma one whom feels to me say, won't you on? No one send you one year home ringing. Now, some of the meal on the dinner. You did kindly see my friend of Petru, Nenny near Andrea. Yakuba or yet Sabedio Bano, Nenny near Yohane. Filippo, ne Bartolomeo. Toma, ne to Jinny, Matthew, no. Afio, by Yakubo, ne Tadio. Simon will free Cana, ne Yuda is character, we ye no my and also. Do me a na yesu suma one share one se.
Mo manin ko amanaman kwanso. Na mun sheni Samaria fo kru biaremu. Ne mu munko Israel fi nyanya wa yira no nche. Na moko a munko ka se osura hinie no abe. Monsa ayarefo yade. Munyane awufo. Moma akwatafo ohumfi. Muntua honhom moni. Monya no kwa na momfa makwa. Monhwehwe sika na adwete ana akobre engumu abosu mu. Monhwehwe akwantio bɔtɔ ana ntade mienu ana mpabo ana apoma. Odwumayɛfo aduane fata no. Na kuro ana akura biara mobɛhyɛn mu no. Mumisa de ɔfata wɔ hɔ. Na hɔ na montra nkosi sɛ mobɛfiri hɔ akrɔ. Na mohyɛ ne efie bi mu a. Munchia emufo no. Na sɛ ɛfata efie no a, wasomdwe mra so. Na sɛ ɛmfata no a, wasomdwe nsane mra mo nkyɛn. Na obiara a ɔrenye mu na ɔrentie mo nsɛm no. Mufiri efie anaa kuro no mu rekɔ a. Mompropro mo nan ase mfuturo. Nokorɛ mese mo sɛ atemmu ɛda no, ɛbɛfa nyinam Sodom ne Gomora asase no asene saa kuro no. Pɛ. Meresuma mo sɛ nwan akɔmpata kumfinimfi. Enti munyɛ nitie sɛ awɔ, na munyɛ bɔkɔ sɛ muruburu. Na monhwɛ mo ho yie nipa ho. Na wobɛyi mu ama mpanyimfoɔ dwa, na waka mo mpire wɔn hyiadan mu. Na menti wɔde mo bɛkɔ amradofoɔ ne ahemfo anim, na de adanseɛ akyerɛ wɔn ne amanaman. Na sɛ woyi mo ma a, monnwenwene sɛ deɛ mobɛkasa anaa deɛ mobɛka. Na wɔde deɛ mobɛka bɛma mo ɛdɔn no ara mu. Na nyɛ mo na mokasa, na mo agya honhom no na ɔkasa mo mu. Na onua bɛyi onua ama owuo, na agya yi ɔba ama, ne mma asɔre atia awofo, na wama woaku wɔn. Na medin nti nnipa nyinaa bɛtare mo, na deɛ wobɛgyina no akɔduru awieeɛ no, ɔno na wɔbɛgye no nkwa. Na sɛ wɔtaa mo kuro yi mu a, munwane nkɔ foforo mu. Na nokorɛ mese mo sɛ morenwire Israel nkuro nyinaa ansa na onipa ba no aba. Osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ na koa nsene ne wura. Ɛdɔ so ma osuani sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ ne akoa sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne wura. Na sɛ wafrɛ efie wura no Beelzebul a, ɛmpra he na wɔremfa mfrɛ ne fiefoɔ. Enti munsuro wɔn. Na biribiara nni hɔ a ɛso akata a ɛrenna adie anaa ɛhonta a ɔrenhunu. Deɛ meka mekyerɛ mo sum mu no, monka no han mu. Na deɛ mote no mo asom no, mompae mu nka no adan atifi. Na monsuro wɔn a wɔkum honam na wɔntumi nkum ɔkra. Na mmom monsuro deɛ wɔbɛtumi asɛe ɔkra ne honam amanehunu kuro mu. Wɔntɔn patupere mmienu nye ɔban. Nanso, wɔn mu biako mpo nkwati mo agya nhwe fam. Na mo tirinwi mpo, wakae ne nyinaa. Enti munsuro, mosene mpatupere bebree. Enti obiara ɔbɛbɔ me din nipa anim no, me nso mɛbɔ ne din mɛgya ɔwɔ soro no anim. Na obiara ɔbɛpa me nipa anim no, me nso mɛpa no mɛgya ɔwɔ soro no anim. Munsusu sɛ mede asomdwoeɛ ba asase so, ɛnyɛ asomdwoeɛ na mede baayɛ. Ne mum nkrante. Na meba me bɛpaepae mu, na onipa sɔre atia n'agya, na ɔbabaa sɔre atia ne na, na ase asɔre atia n'ase, na onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo. Deɛ ɔpɛ agya anaa ɛna kyɛne me no, ɔmfata me. Na deɛ ɔpɛ ɔbabarima anaa ɔbabaa kyɛne me no, ɔmfata me. Na deɛ ɔmfa n'asɛnnua na ɔnni m'akyire no, omfata me. Die ne nsa ka ne kra no, ebe firi ne nsa. Na die minti ne kra firi ne nsa no, ne nsa beka. Ye oje mu no gye me. Na die oje me no gye die osma me no. Die oje odiifuo odiifuo di mu no, ne nsa beka odiifuo akatua. Na die oje onipatrene di mu no, ne nsa beka onipatrene akatua. Na obiara obema nkitua yi mu baako nsuunwunu kruwa ma osuani di mu no, nokure mesemose na katua remo no.